murumva ijwi rya Amerika. Turabasuhuje nshuti muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu mu gitondo kuri iki cyumweru. Hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankuzi. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Ikaze mwese. Nk'uko nari mbivuze, turahera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubuziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa ni ingenzi ku magara mazima. Buri mwaka isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuziranenge. Ubwo wizihizwaga ku itariki 14 ku kwezi kwa 10, ikigo gishinzwe gusuzuma ubuziranenge bw'ibiribwa mu Burundi BBN cyatangaje ko hakiri inzitizi nyinshi muri icyo gisata ku bijyanye no gusuzuma ubuziranenge bw'ibiribwa n'ibinyobwa biba byenzwe. Mugenzi wacu Thierry Vendashimiye akomeza inkuru.
Igisata cyo kugenzura ubuziranenge mu Burundi ntikiratera imbere nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gusuzuma ubuziranenge BBN Severes Ndayikengera kuri uyu wa gatanu ubwo isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe ubuziranenge.
Mu bisanzwe ubu gikorwa turimo turakora, iki gisata cyo kugenzura ubuziranenge ntikiratera imbere cyane, ariko tuko twagerageza kugira ngo tujye ku rwego kwabandi ishobore kukongorora. Ariko intamba nziza cyane nyinshi turamaze kuzivuga, nawe ntituzifatiye kutamenya kw'abantu biri ibintu by'ubuziranenge no kubyubahiriza.
Ndayikengera yanamenyesheje ko bafise amahinguriro nabo badafise ubumenyi bukwiye mu bijyanye n'ibyo bahingura ndetse n'uburyo bwo kubifunika, aho yashimikiye kubahingura ibidandazwa bijyanye n'ibiribwa ndetse n'ibinyobwa na cyane cyane by'umutobe hamwe n'abahingura amavuta y'amamesa.
Ibintu bahingura cyangwa ingene bibikwa, iki kibazo cya ambaraje ni ikibazo gikomeye rwose, ikibazo gikomeye kuko ibintu bya ambaraje biratera ikibazo kenshi cyane cyane muri ibi bintu bihinguwe. Rero ikintu tumaze kubona ngandwa ni uko abantu nka benshi turamaze kubisigura kenshi cyane cyane aba bari mu bintu byo guhingura ibifunguro, kenshi nta bumenyi buhagije bafite bwo kugira ngo bashobore kubona ikintu gitekewe neza cyangwa kigize neza. Turiko turakora ibyo dushoboye duhereye ku kwigisha abantu.
Icyo kigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma ubuziranenge cyari giherutse gutangaza ko gukoresha amacupa ya plastike mu gufunikamo amavuta yo kurya bitemewe, ariko naho biri uko abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika banywa bahingura amavuta y'amamesa hamwe n'abayadandaza n'abaja kuyasuma basigura ko badafise ubundi buryo bwo kubika neza ayo mavuta.
Kuvuga bamwe bayabika nko mu binogo baba barinze nko mu mazu, hama abandi nabo bakayabika mu mapipa, abandi nabo bakayabika mu marodite
kuko sabaza bose bashobora guterura ibido. Rero wa muntu aho yarakeneye kugura amamesa makeya nimba rekaje gacupa gatoya gakinjuru gatoya cyangwa igero kinjuru liniya aroroherwa ingene ashobora kuyasumiramo.
Ajya amasashiro nako bayakuye, bamaze kuyakuraho haca haraba ayandi mahinguriro ahingura ayandi masashe.
Abo banyagihugu basabye Leta y'u Burundi kubaronderera ibindi bikoresho byo gufunikiramo abakiriya babo kuko bobo badafise abo bivana.
Rero twasaba Leta yuko yoturonsa nk'ibikoresho bimeze neza atange se bishobora kugira ante gutera
sanswe dukwirirwa gufasha umugabo yaruteze kwinshi ubundi ko twosumiramo gukuramo ko dufasha turadufasha nko kugura mutuvuca
uwo cadufasha nka twebwe abanyagihugu cyane cyane bato bato nibo bama bashobagira ingorane.
Ntawo kwanka umugambi wa Leta, ariko twosaba ko yoca ishyiraho ibindi byoza bisubirira bya bindi bashimye ko bivaho.
Ikigo BBN kimenyesha ko hari ubundi buryo buriko burategurwa bwo gukora ibisubirira ayo macupa. Severes Ndayikengera umuyobozi w'ico kigo amenyesha ko hari n'ibikoresho bizobikora bimaze gushika mu Burundi birimo imashine zibiri. Kuba Burundi ari igihugu kikiri inyuma ku bijyanye no gusuzuma ubuziranenge, ico kigo kimenyesha ko kidazokwihanganira abadakurikiza amategeko ariko arashigwaho muri iki gihe. Ico kigo kandi cyanamenyesheje ko hari abakidandaza ibidandazwa byarengeje igihe aho cyane bitandukanye ibinyobwa n'ibiribwa byafashwe biriko biradandazwa kandi byarataye igihe ndetse n'ibindi bikogwa mu buryo budakwije bisabwa n'amabwiriza y'ubuziranenge mu Burundi umunsi wahari ubuziranenge bitegekanijwe kuzohimbazwa ku igenekerezo rya 18 ku kwezi kw'icumi umwaka wa 2022 Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika I Kigali
mu Burundi tujya mu Rwanda aho bamwe mu bacuruzi ndetse n'abavugira imiryango y'uburenganzira bwa muntu bamaganye icyemezo cyafashwe n'akarere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba gisaba abanyamahoteli n'abafite utubari bo muri ako karere gukumira abakiriya bambaye mu buryo bukojeje isoni abakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge n'abana bari munsi y'imyaka 18 y'amavuko mugenzi wacu Asuta Kabuye afite inkuru irambuye
Ibi bikubiye mu itangazo ryasohowe n'ubuyobozi bw'akarere ka Karongi mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 yandikiwe abafite amahoteli, moteli ndetse n'utubari dukorera muri ako karere muri ritangazo ubuyobozi bw'akarere ka Karongi kari mu burengerazuba bw'igihugu busaba kubahiriza ingingo 3 ziri mu mabwiriza yatanzwe n'ubu buyobozi arizo ko bibujijwe kwakira abantu bose bagaragarwaho n'imyambarire ikojeje isoni kwakira abana bari munsi y'imyaka 18 batari kumwe n'ababyeyi babo no kwirinda kwakira abantu bose abakuru ndetse n'urubyiruko bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'abakunda kugaragarwaho n'ubusinzi ni icyemezo bamwe mu bacuruzi bagaragaje ko kije kubangamira uburenganzira bwabo mu kazi
munava muri hoteli yambaye makostime ariko yarimanuka agiye kuri plage na hoteli zigereye amazi abikuramo akaba yamanukana twashatse nkuko nyine agiye ku mazi bo sinzi no kwaje bamutangira yarayiwawe ngo mutangira ariko agiye ku mazi kugeza ubu ngubu nta muntu wakubwira ngo babishyira mu bikorwa gutya ariko ngo kwambara ibirebire nabyo ntabwo bifite mezire kandi nta nubwo abantu bwo kwakira ibibazo bakiye ku bene gihugu bazobakira ku bantu benshi b'isi yose harimo kwivanga none umucuruzi hano gafite ibintu byo kudisikasinga n'umukiriya mugira mudisikasinga kubaza icyo akeneye nawe mubwira ko gihari ibi bintu byo kwita kuri komportomaze rwose ntabwo njye nanjye ndamenya impamvu buriya mwanzura nk'umuntu
nubwo hari abacuruzi bagaragaza ko gushyira aya mabwiriza mu bikorwa bisa nk'ibidashoboka hari abandi bemeza ko aya mabwiriza agamije gushyigikira umuco nyarwanda
kumira abasinzi abantu bambaye ubusa ibyo byombi n'umuco nyarwanda ntabwo byemewe namba nta kidasanzwe rero kirimo njye mbibona bisaba kumuganiriza ukamusobanura n'icyo amabwiriza ateganya kirinda don kumuhutaza umuntu ubona banyweye amatabi wiki yaba nigaragaza kenshi mu by'ukuri ntabwo nabyo biba bikwiye mu muco nyarwanda ntabwo rero biba tuba tugomba kugira gute n'igihe ubuyobozi budutekerereje baba butureberera ibyiza
yaba umucuruzi wemera kuyakurikiza yaba uvuga ko bigoranye bose bahuriza ku ngingo ibuza abana batarageza imyaka 18 kwinjira mu kabare batari kumwe n'ababyeyi babo iyi ngingo yo bose bavuga ko bayishyigikiye iyi ngingo kandi isanzwe inanditse mu mategeko y'u Rwanda amwe mu mashyirahamwe arengera uburenganzira bwa muntu avuga ko usibye ingingo ikumira abana mu tubari izindi ziri muri aya mabwiriza zibangamiye uburenganzira bwa muntu Mudakikwa John akorera mu muryango utari wa leta urengera uburenganzira bwa muntu
kuvuga ko abantu bambaye mu buryo butikwije bangamye umuco nta gipimo bagenderaho bihamya icya kabiri bivuze ngo abantu bakekwaho gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se bagaragaraho ubusinzi bukabije ibyo nabyo ni ikintu ubundi kigomba gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe ibitangazo ngibi ushobora kwibaza ibyo bihano bizatangwa gute ni ibihe ibihano ku kintu icyo ari cyo cyose kigomba kuba ari ibihano byanditswe bizwi abaturage babizi biri mu igazeti aya matangazo urwego mu rwego rw'akarere by'ukuri ntabwo ari byo aho ngaho ubona hariho ikintu kimeze nk'aho uri kurengera ku nshingano
akarere ka Karongi kashyizeho aya mabwiriza akavuga ko uzayarengaho azabihanirwa ndagerageje kuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Karongi ngo agire ibindi yongera kuri iri tangazo gusa telefone igendanwa ntiyakunze gucamo gusa ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana na Bwana Robert Masozero uyobora inteko y'umuco adusubiza mu butumwa yanditse kuri telefone ye mu butumwa yatwoherereje yagize ati kuki bigeraho inzego z'ubuyobozi zigomba gufata ingamba nk'izi buriya ni ukuvuga ngo ibintu biba bitangiye gusa n'ibiteza ikibazo bishobora no kurenga inkombe twe inama tugira barangwa n'iyi myitwarire idahwitse ni ukurangwa iteka n'indangagaciro z'umuco nyarwanda zirimo izo kwiyubaha kwiha agaciro kwitwararika, kutiyandarika, kwanga umugayo, kwanga ikinegu, kwanga ibyurukoza soni, kutireba gusa ngo ubangamira abandi. Iyo habayeho imyitwarire yindi itimakaza izo ndangagaciro, niho usanga habayeho ikibazo, ugasanga inzego zibishinzwe bibaye ngombwa ko zifata ingamba zikarishye. Icyo nicyo twabivugaho. Aka karere ka Karongi kafatiwemo iyi myanzuro ni kamwe mu turere twihariye ahantu hakorerwa ubukerarugendo, kuko gafite ikiyaga cya Kivu gisurwa n'Abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Asumita Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko.
Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kure.
Nikose,
ndakumva.
Ubundi byo numva ngo uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo uburenganzira se ni ubuhe? Ndabutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko abivugaho, ntabariza he mu by'ukuri?
Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe.
Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM.
Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda.
Ibihe byiza, mwese mukomeje gukurikira gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Seko ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kuba nanjye Doris Mugisha mfatanyije na mugenzi wanjye
Bisabye Christine.
Nige na Roger ni buhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari guhanga bw'ibyuma. Amakuru y'iminsi Crispe.
Amakuru yanjye ni meza, nizere ko n'abakunzi bacu bameze neza.
Yego, ndizera bameze neza. Ahubwo se uyu munsi turaganira kuki?
Uyu munsi tugiye kuganira ku burenganzira bwa muntu, aho kenshi ari usanga uburenganzira bw'ikiremwamuntu butubahirizwa cyangwa se ugasanga umuntu atazi uburenganzira bwe. Niyo mpamvu twabateguriye ku burenganzira bwo kororoka hagati y'umugabo n'umugore.
Bakunzi bacu rero, ntimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi, kuko turumva bamwe mu baturage bo mu karere ka Gatsibo icyo bavuga ku kuba abantu bafunzwe bajya babonana n'abo bashakanye mu buryo bwo kororoka cyangwa se gutera akabariro. Turaza kumva umwe mu muryango wagezweho n'ingaruka ubwo umwe muri bo yari afunzwe akagerwaho n'ingaruka kuko itegeko ryo kororoka hagati y'abashakanye ritubahirizwa. Turumva kandi n'icyo umwe mu banyamategeko abivugaho. Usibye ibyo kandi, turaza kumva ibitekerezo byanyu mwebwe mudukurikiye, ndetse bakunzi b'ikinamicungira mugire, ntimuze gucikwa uyu munsi, turaza kumva agace ka 11. Ntimujye kure, inyikira amajwi zanyu.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/28/58/14/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Kaze na none mu kiganiro ejo cya none, aho turi kuganira ku burenganzira bwa muntu, ariko turibanda ku burenganzira bwo kororoka hagati y'umugabo n'umugore. Aho hari aho usanga umwe mu bagize umuryango afungwa agakatirwa, bityo bikagira ingaruka ku muryango zirimo kutororoka, kuko hano mu gihugu cyacu mu Rwanda batemerera abashakanye mu gihe umwe afunzwe kuba batera akabariro. Ariko hari bimwe mu bihugu nk'Ubufaransa, Canada, Ubuhinde byemerera abafunzwe guhura n'abo bashakanye bagatera akabariro. Ese udukurikiye wumva abantu bafunzwe bajya babonana n'abo bashakanye mu buryo bwo kororoka? Ese ubona bikenewe? Dusangize igitekerezo cyawe kuri iyi ngingo.
Dutangiye ikiganiro cyacu kigiye kugaruka ku burenganzira bwo kororoka, aho umuntu wese afite ubwo burenganzira kabone n'ubwo yabafunzwe.
Yego rwose, ingingo ya 16 iri mu masezerano mpuzamahanga arebana n'uburenganzira bwa muntu ivuga ko umuntu wese wujuje imyaka y'ubukure afite uburenganzira bwo gushaka no kugira umuryango. Naho ingingo ya 254 mu itegeko rigenga abantu n'umuryango rivuga ko uburyo bwo kugira umuryango cyangwa kororoka bikorwa hagati y'umugabo n'umugore mu buryo busanzwe cyangwa bwifashishije ikoranabuhanga. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, kaduhere ku buhamya bwa Ngezaho Guhora Jean Bosco utuye mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo, avuga ko nyuma yaho yafunzwe agakatirwa imyaka 10 yasanze umugore we yarabyaye abana babiri ku bagabo babiri batandukanye. Avuga ko byagize ingaruka cyane cyane zijyanye n'ubukene ndetse no kutizerana. Ni mu buhamya yasangiye mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Reka tugumve, turagaruka mu kanya.
Uratangiye utugura ukuntu wafunzwe?
Nakoze indeshyo cyacu ko mfata umwana w'umukobwa, biba ngombwa ko banjyana nyine kumfunga nagera nyine ubwo barampatira amatera imyaka 10 none narayirangije ubwo naje kwa kane
uje wasanzwe rugoromeza rutse
naraje nsanga banyiteguye cyane abana banyiteguye ubwo nyine nawe turicara banyereka nagiye nyine bahita banyereka abana nawe nsaba ngaba nyine naba ngaba abandi kubera ko yabyaye umwana umwe niwe nari nzima mfunze noneho wa kabiri we sinanabimenye naje nzi ko ari umwana umwe yabyaye mpageze nsanga hari undi wa kabiri n'ubundi ntigeze menye undi we yarireze mbere ndi muri gereza amubaga kuri telefoni arirega ariko ubwo nanone ku wundi ntabyo yamubwiye reka reka naraje ndamubona gusa abantu babiri bana abana bange babaye barindwi nari n'abaraga wenda batandatu ubwo rero bakibanyereka nahise mubaza none se uyu aba bana ise n'umwe atireka ati basebe batarukanye ni babiri
iyo bitaza kuba ukuntu wakiriwe mu rugo byari kugenda bite
nge ntabwo twari kurubana ahubwo ngiye n'ubundi natekereje ko ngomba kuza bitangiye ariko ndebye abana banjye ariko reka mbanze mbane nabo ndebe imibereho yabo ndebe noneho ndebe n'umudamu wanjye n'ikimuvamo nzamara amezi abiri atatu nta mumenya
kuba yarabyaranye n'abandi bagabo bo hanze ubona byaragize izihe ngaruka ku muryango wawe
ibintu bya mbese by'ingaruka ni ukuba gusa umuntu kubyara abana nyine urabyumva nawe ni ibibazo ntacyo no kubarera nta n'iki nanjye nabyo nsanga ari ingaruka ariko kubera n'ubundi n'ubuzima n'iki byose byanga ubona asanze ari gutyo bimeze gahunda nzifata gutyo abana mbarira gutyo
nta rwikekwe se madamu bafite bitewe n'ukuntu yaguhemukiye
rwikekwe aba rufite akumva ko wenda ari ikibazo nzamukoraho cyangwa se bizahinduka ariko njyewe ku bwanjye nta kibazo agiye mufitiyeho naranabimubabariyemo rwose nawe nabimubwiye nabimubabariyemo ariko nkamubwira ni rero n'ubundi ibyo ngiye ndagarutse ko wabikoze mfunze none ndagarutse ugomba gukomeza kwihangana noneho kugira ngo bitazaza wenda ngo hagire ibinesha umutwe nsubire muri gereza njyewe nje mvuye muri gereza nize ibintu byinshi cyane none rero njye uzanyihanganire tubane mu rugo n'ubundi turere aba ngaba dushyikira aho ngaho
ubona hagiye itegeko ryemerera abagororwa n'imfungwa kubona n'abo bashakanye hari umusaruro byatanga
bose rero itegeko rigiye ryatanga umusaruro kandi noneho n'ibintu by'intuze cy'agahinda n'iki ntabyazamo
umusaruro byatanga
kuko njyewe umusaruro ntabyatanga ni cyiza nuko njyewe naba ndi kubyarana n'umudamu wanjye kandi mfunze noneho cyo kintu cya mbere cy'umusaruro none nanjye nkazafungurwa mvuga ngo abana nababyanye n'umudamu wanjye kandi mfunze nta rundi rwikekwe n'undi namushyiraho rero ntarwo ariko kubera ko n'ubundi tuba dufunze nabo bari gutya bigira uko bishakiye tugomba kugira urwikekwe nta kundi nawe urumva ko nta kundi byagenda gusa agahinda ugahubwo atura kwemera ugaceceka kuko uravuga uti nugenda ukamuvugana n'ubundi ni gereza ninza nkavuga ngo wa mugore we aba bana ko ntabahasize hasiga abana batanu nkaba nsanze barindwi aba bana babakuye uyu ni ukuvuga ngo ni ukubivuga ahita bakubwira ati umugabo yagarutse kunshya ku nkeke bongera abansubiza iriya ntabwo rero nabikora
arakoze cyane ngezaho guhora Jean Bosco utuye mu murenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo ku buhamya yadusangije aho yatugaragaza imwe mu ngaruka zageze ku muryango we kubera yafunzwe aho afunguwe asanga umugore yasize yarabyaye abandi bana kandi akagira ati itegeko ryemerera abafunzwe gutera akabariro n'abo bashakanye rishyizwe mu bikorwa mu Rwanda ryabafasha kwirinda urwikekwe hagati y'abashakanye ndetse no kwagura umuryango mu gihe umwe muri bo afunzwe dukomeje n'ikiganiro cyacu twumvise bamwe mu baturage bo mu karere ka Gatsibo bavuga ko kuba abashakanye mu gihe umwe afunzwe bahabwa akanya bagatera akabariro gusa hari n'abahamya ko bidakwiye kubaho bishyizweho byasa nkaho igihano cyorohejwe ni mu bitekerezo basangije mugenzi wacu Ishimwe Honore wazengurukije mikuru y'ikiganiro ejo muri aba baturage reka tubumve
nyine ingero ziba zihari nyinshi ndetse umugabo afunzwe nyine undi ako kanya agahita azana abandi
bakabona niba akiri mutoya wenda bibaye byiza ko sinzi niba wenda bishoboka kubaha nk'akanya gatoya hanyuma wenda akareba ko ashobora kuba yavamo wenda afite akana urumva bitagira icyo bifashe
nyine iyo wenda wagize ibyago umugabo bakamufunga wenda akamaro nk'imyaka itatu cyangwa ibiri akagaruka agasanga umugore aba afite abana yabyaye n'iyo myaka cyasa natwite icyo gihe ntabwo imibanire igenda neza kuko aba yaramuciye inyuma kwano ugasanga baranatandukanye
mu biro urakora ni urugero niba umuntu afunzwe afite yenda nk'imyaka 30 yenda afunzwe ariho yaragishaka yenda yateganya kuzabyara abana babiri abazongera kubyara giye kinyorekereye y'umuryango we ibibuze n'urumva yakororoka to
wenda insimbura gifungo ku muntu udafite icyaha gikomeye abashe kuba yabonana n'urugo rwe muri icyo kintu cyahafi
none subwo yafunzwe nyine ko ari cyo kibazo nyine nange nakwibaza ubwo uri kumva nyine baba bamushyize igorora kugira ngo bonane n'umugore
ngo niba mfunzwe akaza konsura aho mfungiwe bakamurenganzira tukabonana umugore azamwira ngo cyagiye twabonanye kandi icyo gihe cyo yasamiyemo ubwo nimba nindamuka ntashye basanga arabyaye kandi icyo gihe nta mutenda azitirirwa njyewe kandi ntaramubyaye kubera ko yaje tukabonana ariko sinse mukere nayifatira hanze urumva ko byaba ari ikibazo
ikintu leta y'u Rwanda nyine yadufasha nubwo wenda umuntu yavuga ngo arafunzwe twebwe nk'umuryango tukajya kumusura tukamwereka yuko turi kumwe turi hafi
n'ubundi bajya babagenera umunsi cyangwa amasaha bagahura kabiri hanyuma n'ubundi byarangira agasubira aho bamuteguriye
ya ibintu byari kubibona kugira ngo ze yabavunze ntabwo yabavunze
kugira ngo ibyo bicike kubundi umugore ajye gushaka umwana hanze cyangwa umugabo ajye gushaka umwana hanze nuko bajya babahakanya bakabasha guhura
dushimire mugenzi wacu ishimwe honore ndetse na bamwe mu baturage bo mu karere ka Gatsibo kubwa ibitekerezo byiza badusangije bamwe bati basanga leta yakagenya kanya ko kubaka urugo cyangwa gutera akabariro hagati y'abashakanye mu gihe umwe muri bafunzwe by'igihe kirekire bigamije gukumira gucura ubyaro ndetse no kwirinda amakimbirane ashamikiye ku kuba bamwe basanga bo basize barabyaye hanze ku rundi ruhande bamwe bavuga ko guhabwa umwanya kuri bamwe ngo byabisa no kudaha uburemere igihano cyatanzwe ese udukurikiye wumva abantu bafunzwe bajya babonana n'abo bashakanye mu buryo bwo kororoka
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri 0728 0282 32 cyangwa se kuri 0778 0581 14 11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp
Akenshi muri bimwe mu bihugu byateye imbere nk'Ubufaransa, Canada, Ubuhinde, usanga iyo umwe mu bashakanye afunzwe yemererwa gutera akabariro n'uwo bashakanye kugira ngo itegeko ryo kororoka ryubahirizwe, ariko hano mu Rwanda ntibiremerwa, ariho usanga hari bamwe mu baturage basaba ko ryashyirwaho kugira ngo mu gihe umwe mu muryango afunzwe umuryango we washobora gukomeza kwaguka hanirindwa amakimbirane y'uko wasigaye yabyara hanze. Katwumve icyo umwe mu banyamategeko Nsengiyumva Inosa yumva cyakorwa kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore katwumve turagaruka mu kanya
iyo urebye neza amabwiriza ya komiseri mukuru wa RCS agenga isurwa n'ifungurwa ry'abagororwa harimo icyo bita gusurwa ariko gusurwa nyine ntago harimo icyo bita konjigo rumu cyangwa se icyo cyumba nyine cyo kuba mwa bahuriramo nyine nibyo byo kuba batera akabariro bikabyabaho ariko mu Rwanda ufungwa bafunzwe nta bundi burenganzira yemererwa mu bijyanye no muri famiye nkuko biteganywa n'ino ngingo ya 24 kuvuga ngo ntago yemerewe nyine no kuba yahura n'umugore ngo babe batera akabariro hari ibihugu hanze mu magereza nk'umugabo ufunzwe umugore we nyine ahashobora kuba yamusura bagahurira muri iyo konjigo rumu
metre haba hari incese mwakiriye zaba bagejejeho ibibazo cyangwa se imanza mwaburanishije cyangwa se mwakurikiranye umwe yasanze umugore we yaramuciye inyuma mu gihe yarafunze cyangwa se agasanga hagati y'abashakanye umwe muri bo yaracuze
ntabeshye rwose nta kesi n'imwe nzi y'umuntu uraza ngo akereminge avuga ko cyangwa se ngo atange ikirego avuga yuko nyine ngo bamubujije guhura n'umugore wiwe habyo icyo kirego ntacyo turakira
hanyuma se mwaba mubona ari icyuho mu mategeko y'u Rwanda ku buryo nabyo byatekerezwaho abantu bakagira ubwo burenganzira
hari igikwiye gukorwa urumva nyine urumva nko hanze nyine icyo ngicyo barakiturusha mu mategeko yabo bahere baturusha ako kantu ka konje go rumu karamutse kaje no mu Rwanda nyine umugabo akaba yabasha guhura n'umuntu uwo bashakanye urumva nyine umuryango ntago wacika umuryango nyarwanda ugakomeza kororoka hanyuma ubwo nabyo urumva nyine byaba ari mu burenganzira imfungwa yaba igiye kongererwa guhabwa hano mu Rwanda urumva rero ku bantu bandika ibijyanye n'icyo twita dissertation ni gap ihari mu mategeko bashobora kwandikaho cyangwa se bashobora gukoraho ubushakashatsi
arakoze cyane umunyamategeko Nsengiyumva Inosa aho usanga byari bikwiye mu mategeko y'u Rwanda hatekerezwa gutanga uburenganzira bwo kubonana kw'abashakanye mu gihe umwe afunzwe nk'uko mu bihugu bimwe na bimwe bigena icyo cyumba bibutsa ko iki ari ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Turi kuganira ku burenganzira bwa muntu, ariko tukaba turi kwibanda ku burenganzira bwo koroka hagati y'abashakanye mu gihe umwe yaba afunzwe, aho bifuzwa ko nibura abashakanye bashyirwa uburyo bwo gutera akabariro kugira ngo umuryango ube wakororoka, hakanirindwa amakimbirane aterwa n'uko warukunzwe arekurwa agasanga uwo bashakanye yarabyaye hanze. Bakunzi bacu, tugeze mu mwanya w'ikinamico ngirangugire, aho uyu munsi mugiye gukurikirana gake ka 11. Reka tukumve, turagaruka mu kanya.
Ngirangugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza, kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise, birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo. Ikinamico ngirangugire muyitegurirwa na Ejo Youth Echo, umuryango w'urubyiruko rwo mu Rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru. Imvira igice cya 11 cy'ikinamico ngirangugire. Duherukana Valentine yabaye ibamba yanze kujya ku ishuri ngo abanze yishakemo imbaraga zo kwihanganira bagenzi be bamutuka ngo ni umwana w'umurozi. Rugamba nawe yiyemeje kuzaruka ariko ahoreye Valentine ari Karisa mubuze. Ubu bimeze bite? Nimukurikire umukino.
Mana yayi, ibi musaza yabihiye koko? Ubu se mama nabyo yaba yabiteye baho? Nakere ko utazi gusoma.
Uri mu bitari? Uri mu biti?
Ayiwe, urasanze mama. Ntabwo se wagiye cyanzige nk'uko wabyutse ubivuga.
Ndakubajije ngo uri mu biti. Naho ibyaho nagiye naho ntagiye ntibikureba.
Nari ndimo nireba nako ndimo shaka kabusho ka bikenge natayemo hano ejo.
Sinzongere kukubona mu gikarito cyanjye. Uri kumva?
Yego mama.
Umenye ko ariho mbika impapuro zose z'agaciro. Ni naho habitse impapuro by'imitungo yacu yose y'iwacu Kongo. Nta wamenya wabona tuzatatu ugasubira mu mitungo yacu.
Ahubwo se mama ntibutse. Buriya ntiyaba harimo za mpapuro avurishemo murumuna wanjye Kanzayire.
Ntazirimo ajya kwiga
cyangwa wazijugunya.
Ndavuze ngo jya kwiga ariko. Kandi sinzongera kukubona mu gikarito cy'impapuro zanjye. Uri kumva? Ese ubundi ubwo sizo washakaga nkaba ngutesheje ari? Ubwo sizo?
Filiberi we. Nazanye bwa bwoko bundi bushya bwa bodabodu uherutse kumbaza.
Subiza ibyawe se nyibishaka karise.
Ntugakine utyo cyaje ribe. Zana amafaranga ngo ubibicuruzwa.
Ahubwo ntugakine utyo ari wowe. Ntunyinjire muri botike kandi ndakusabye karise.
Urakomeje se koko?
Ndakomeje nyine. Ariko rubanda nk'umuntu atekereza ye. Inkuru yasakaye hose ko muri abarozi none ngo nkomeze nkwigemurire rero. Ubu se mpumanyije se naba nizeze koko?
Utikisha.
Icyo tumvise ni iki? Ko nzi ko atari njye wa mbere wumvanye inkuru y'uko umugore wari umuroze kazi.
Ngo ikira
we. Ahubwo umfashije wahita usubira inyuma. Ntawamenya wanabuhera bukamfata.
Yego rata. Nkabona abantu bose nari nsanzwe ndanguza aho banyishisha, kumbe nicyo gihuha cyabahamuye.
Igihuha?
Gihuha
ni? Urabaze de.
Ariko icyambwira uwabisakaje. Ubwitonzi bwanjye nabushyira mu mufuka. Ubundi tugahangana.
Ntacyo wamutwara?
Ngo iki?
Kereka ushaka ko rubanda bavuga ko nyuma y'uko muroga wanahohoteye umuntu.
Nibe nawe cyakora umunwa wawe utumye umbwiza ukuri icyo nzira.
Amanwa.
Kuva mu gitondo abakiriya bampunga. Abandi babazanya nimero za mutije mu mushoramari mugenzi wanyu. Ntibatinye no kuzibazanya numva. Kumva impamvu yari.
Barabamenye nyine. Nawe rega nuko wigize umwana ugakabye. Ndi wowe sinabikwirirwa mva no mu rugo.
Sha, nuko urakoze. Icyo nzi icyo. Uwabivuze wese aribeshya. Azashyira amenye ko ari ibihuha.
Mwarimu duteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Mwakoze kandi mwese kubana natwe. Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi y'ibiganiro umaze kumva. Kuri mikoro nari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi bacu twafatanyije kubagezaho ibi biganiro, tubifurije amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose. Weekend nziza.